This music.
Monica baby, take it. Mwana mufana. Ankololo, one so peace.
Yeah boy, one sparrow. Yes, let's go.
Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Yajiri akushana. Yajiri afirimba.
Hello to Levina, Nitola Musana, Nitola Musana.
Osaitaya mami, ino ni December. Osaenda mami, nilo ni chesela. Osaenda baby, nilo ni chesela. Ishana, ishana, ishana baby, ishana, ishana, ishana mama shana. Hey baby, 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 baby. Baby, baby,
na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Ajigajiga gushana, yajiri afirimba maya. Lelo dijiza, dijiza, dijiza. Adi lelo dijezela, dijezela, dijezela. Adi kuli kufina, kufina, kufina. Adi lelo difina, difina, difina. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December, na lemona kwatisha kafike. Ino ni December, yajiri akushana, yajiri afirimba, yajiri akushana, yajiri afirimba. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December, na lemona kwatisha kafike. Ino ni December, ati yajiri akushana, yajiri afirimba, ati yajiri akushana. Yajiri afirimba maya.
Leto walwa, leto walwa, leto walwa. Yajiri akufina, yajiri akushana. Yajiri akufina, yajiri akushana mama.
Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Na lemona kwatisha kafike. Ino ni December. Yajiri akushana. Yajiri afirimba. Yajiri akushana. Yajiri afirimba maya.
Jengile Linson Janti Jepanda Francis, I see. Powers, Bazet, Chief Commander, Bashpat.
Mr. Kewan, I see you. Uncle Tima, Simple Voice, I see. Crutch Boy, JJ.
Young killer on the beat, spice them with a little bit of spice.
The last surviving lions in the wilderness.